baba mulamu wange olina byokola neneunya sirwa sente zenina sirwa bana benina wakukwano go kama busa Hosanna, Hosanna, Hosanna.